ukuthi uJesu ubebaphatha kanjani abantu besifazane ngesikhathi esasemhlabeni, ubebathitha kanjani. And inhloso yami ukukhombisa ubuhle uJesu ayibona kubantu besifazane ngenhloso yokubagqugquzela abantu besifazane ukuthi bamethembe uJesu, bamthande futhi bamelane nesilingo sokumbona sengathi uyacindezelana, ufavor abantu besilisa bese bayalingeka ukumshiya balandele iy'thembiso zezwe, ikakhulukazi iy'thembiso ze-feminism eyibasusayo abantu besifazane abanye kuNkulunkulu. Ngikukhombisa ubuhle uJesu ayibona kubantu besifazane ngenhloso yokunilekelela ukuthi nimethembe uJesu, nimethembe ukudlula abathi balwela amalungelo embokodo kodwa bebe besetshenziswa usathane abanye babo ukugqugquzela abantu besifazane ukumhlubuka uNkulunkulu, bahambe ngey'nkanuko ezibasusayo enkosini. Sekunkhombisa iy'ndaweni ezimbalwa sibone uJesu edile nabantu besifazane, simbone ukuthi unjani kubona ngenhloso yokunigqugquzela ukuthi nimethembe. Kanti-ke izwi lakhe akaguquki uNkulunkulu, noJesu akashintshi, lokhu phakade eyikhona izolo uyikho namhlanje naphakade uyikhona. Ngakho lezinto esiyibona ezenza la evangelini likaLuka maqondana nabantu besifazane yizinto esingalindela ukuthi usaqhubeka enjalo namanje, nakwezethu iy'mpilo uzoba njalo. Sinamadoda, silalele sibone inkazimulo yeNkosi yethu endleleni ebaphatha ngayo abantu besifazane, sifunde kuyona ukuyilingisa, sazi futhi nokuthi sibagqugquzele kanjani ukuyethemba iNkosi. Indawo yokuqala-ke ngifuna sekuyona kuLuke chapter 7, sibona la ukuthi uJesu unozwelo nabantu besifazane futhi uyabalekelela ekuhluphekeni kwabo. Unozwelo, ume babona ey'hluphekweni futhi uyabalekelela. Kaningi abantu besifazane bayangena ey'hluphekweni ngenxa yezathu ey'ningi, kodwa sometimes, in fact, kwesiningi isikhathi bahlupheka ngenxa yezenzo zamadoda zabantu besilisa. Abanye bahlupheka ngenxa yokuba nobaba abangasili usizo ey'mpilweni zabo. Maningi amadoda azala abantwana bese edlulela phambili, ashiye kanjalo iy'ngane zikhule ngokuhlupheka ngenxa yokuthi ubaba akathembekile emsebenzini wakhe. Abanye bahlupheka ngenxa yokungathembeki kophathina babo, whether umuntu ushade noma akashadile. Uthe uyamthanda umuntu, wanikela impilo yakhe kuyena, mhlawumbe ozozala abantwana, akasekho manje empilweni yakhe, usemshiye yedwa nama-responsibilities okufanele ngabe bawahlanganyela ndawonye. Sekunokuhlukumezeka empilweni yomuntu wesifazane ngenxa yalo muntu obekumele ngabe uyamlekelela, kwenza umyeni wakhe noma umuntu akade ezwana naye kodwa akasekho empilweni yakhe. Kuningi uhluphe okufika ngenxa yamadoda ayigcwelegcwele endleleni, a-violent, ahlukumeza abantu besifazane, amasela arobhayo, abamba inkunzi. I-crime eningi nokuhlukumeza kwabantu besifazane okukhona ezweni, hhayi ngelake sifela kodwa ezweni lonke, kuza ngenxa yamadoda. Namadoda asemandleni okufanele ngabe enze okuthile ngalokho, a-collapse amanye awo. Usizo kufanele ngabe luze kubantu besifazane alifiki kubona, bayahlukumezeka basenhluphekweni ngenxa yabantu besilisa. Bese usathane esathane lelo thuba ukubalinga abantu besifazane ukuhlubuka from i-authority uNkulunkulu ayinikeza amadoda ngokwenjalo, angafuni ukuphathwela amadoda enza kanje. abanye bayawazonda nje straight amadoda abanye kuze kuhambe kufike lakhona erijetha uNkulunkulu oyiveza njengendoda njengobaba bafuna uNkulunkulu wesifazane sekukhona nje amavesini ebhayibheli abhalwayo manje uma kuthiwa uNkulunkulu kuthiwa he bathi bona he or she ngoba abafuni ukubuswa uNkulunkulu oyindoda ngenxa yokubi bamadoda ne-rebellion yosasana seyifaka enhliziyweni yabantu besifazane uma bebuka amadoda indlela enza ngayo kodwa ujesu akafani namadoda angakhona uNkulunkulu akafani namadoda angenzi kahle unozwelo kubantu besifazane akekho umuntu wesifazane ocindezelwayo nohlukumezekayo ezandleni likaNkulunkulu nendodana yakhe kunalokho uba usizo ujesu uwusizo kubantu besifazane lakulo chapter 7 cela ukufunda kusuka kuvesi 11 kuya ku-17 ubona esinye sey'bonelo sikajesu eba nozwelo nosizo umuntu wesifazane kwathi ngakusasa kuvesi 11 lo ujesu waya emzini okuthiwa yinayini abafundi bakhe babehamba naye nesicuku esikhulu esesondele ngasesangweni lomuzi wathola kukhona ofileyo owayethwelwe eyongcwatho indodana eyodwa vo kunina owayengumfelukazi kwakunesicuku esikhulu sabantu balowo muzi ababemphelekezela inkosi yakubona lokho yaba nesihe yathi kuye ungakhali yasondela yathinta uhlaka ababemthwele bema yayisithi nsizwa ngithi kuwe vuka obefile wavuka wahlala ngendlini waqala ukukhuluma wayesemnikeza unina bonke behlelwa ukwesaba bamdumisa uNkulunkulu bathi kufike umprofethi omkhulu phakathi kwethu bathi futhi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe lezi ndaba ngojesu zasabalala kulo lonke ijudiya naseyindaweni ezakhelene nayo ujesu kwakungabi nama-coincidence kwiministry yakhe bonke abantu wayehlangana nabo ehlosini wayazi wawuhlelile wonke ngoba 3 years ukuthi uzoshumayela kuphi uzohlangana nobani uzophilisa bani uzoba nozwelo kubani uNkulunkulu wayeyihlelile yonke le nto nanokuthi iziphi izinto azenza ezobhalwa ngenhloso yokuthi aveze mapha amasayidi enkazimulo yakhe ukuze abantu bamazi ngey'ndlela ey'thize wahlela uNkulunkulu ukuthi uJesu ahlangane nalo mngcwabo kushone a young man baya emngcwabeni manje ma ungabazi ukuthi wayeshone ngempela yini akusakhona ukuthi uqeda ukufa manje mhlawumbe sabiza odokotela bazomcheck ukuthi ufile ngempela yini sekukhonifekile ukuthi ufile usemngcwabeni mabengcwaba-ke bona babengasebenzisi amabhokisi babembeka nje umuntu entweni engathi stretcher elezulu lithi uhlaka and then umuntu wayethwala kuyiwe ngaphandle kwamasango edolobha la babengcwaba khona abantu ababengeziwa amakhosi so ujesu uqondanisa iministry yakhe nalo mngcwabo lo ma eqhamuka siyatshelwa la ukuthi le ndoda eshonile indodana okuwuphela kwayo futhi uma wayo wayewumfelokazi ma ukwazi kumlando nanokuthi isimo sempilo sasinjani ngaley'khathi uzobona ukuthi lo mama wayesekuxakekeni okwangempela-ke manje after this impilo iyayizoba nzima ngoba abantu besifazane ngalezi khathi babengakwazi ukuba namabhizinisi njengoba manje bekwazi ukuba nawo babengakwazi ukuba nemisebenzi bayeholile imali umuntu wesifazane wayidiphenda either kubabu wakhe ma esemncane ma esegalile udiphenda umyeni wakhe uma umyeni wakhe eseshonile udiphende madodana akhe ukuthi amsapothe ma bengekho labantu besilisa abathathe empilweni yakhe umuntu wesifazane wayehlupheka okwangempela ingakho sibona nebandla liyalwa ukuthi alo banakekela abafelokazi bangempela ngoba babengenayo enye indlela yokuthi bangayiphilisa abafelokazi abanye babeze bangene ngisho ezingeni ezingwe zokudayisa ngemzimba yabo ngenxa yokuhlupheka ngoba wayengekho umuntu obanakayo, yayingekho indlela yokuthi bangayiphilisa bona. Ngakho uJesu senanomfelokazi umuntu wesifazane osexakekele njengoba ushone indodana yakhe manje kanti vele umyeni wakhe ubengasekho naye. Nalokho isihlatha esingenasidinga uNkulunkulu akashonge ukuthi akube njalo, kodwa amadoda ayehlela iy'ndlela zokuphila ngendlela abeka abantu besifazane kwi-disadvantage efana naleyo. Uthi-ke uverse 12 ma efika kwakunesicuba esikhulu sabantu umephela uverse 12 balowo muzi bemphelezela. Inkosi yabona lokho yaba nesihe. UJesu ma ibona lokuxakeka kwalomama wamdabukela waba nesihe kuyena. Akashonge ukuthi vele kunje empilweni izehle ey'fana lezi ziyenzeka, akuqali nawe mama, kodwa wamdabukela wamzwela lomuntu wesifazane uJesu. Wayesesibuye ungakhali, akathandi ukubabona bekhala abantu besifazane, akathandi ukubabona behlukumezekile, akathandi ukubona kunzima ey'mpilweni zabo. Kuba nozwelo ney'nyembezi zabo, noma ingabe zidalwe abantu noma idalwe izimo zempilo nje njengokushona komyeni. We assume nakuthi nobaba wayengasekho, umama wayesekade adala mhlawumbe, nakho sekushona indodana manje okukuphela kwayo abesenethemba lokuthi iyona azophila ngayo. Then uJesu uyamvusa umfana ekufeni ofile avuke verse 15 bese emnikeza uma wakhe, ukukhombisa ukuthi okuyona njongo nqambi yokumvusa kwakhe uJesu mfana asikhona nje ukuthi abantu babone amandla akhe ukuthi uyakwazi ukuvusa abantu abafile, kodwa umvusela ekakhulukazi nenhloso yokulekelela lo mama lo, umletha kuma wakhe uma esefile. Akamprezenti nje edukwini ukuthi vukana amandlami ngikwazi ukuvusa ngisho abantu abafile, kodwa unozwelo kulo mama, unesihe kulo mama, ufuna ukumnikeza indlela yokuthi asaphotheke lo mama. Unozwelo kuyena ekuhluphekeni kwakhe umama, amvusele indodana yakhe ukuze iqhubeke ikwazi ukumnakekela. Bathi abantu be-16 babebona lento, kufika umprofethi omkhulu phakathi kwethu, bathi futhi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Specifically lesimo uNkulunkulu umhambele nomama, mayu-aplaya generally uNkulunkulu ngendodana yakhe ubahambele abantu besifazane. Abantu besifazane abekho ezandleni zamadoda nesihluku sawo, kodwa uNkulunkulu bahambele ngokubanikeza umsindisi onozwelo nabo, onozwelo nokuhlumezeka kwabo nokuhlupheka kwabo, ongenelelayo ey'nyweni zabo even ngey'ndlela ey'mangalisayo njengalezi, njengokuvusa umuntu ofile. Noma engasavamisile ukwenza manje, kodwa abantu besifazane ekuxakekeni eliba nakho, ninendodana kaNkulunkulu, ninenkosi, ninomyeni, ninomsindisi onesihe nani, ofuna ningakhali, onihambelayo ekuxakekeni kwenu. Amen. Akekho wagenisinina uJesu. Bonke abantu abakhuluma ngendlela yokumenza uNkulunkulu ngendlela azambule ngayo ezwini lakhe, owazambula ewubaba, wathi akuhole ubaba ekhaya, akuhole abantu besilisa ebandleni, bese bephendukezela lapho kube sengathi uyanicindezela, umelene nani, bafuna ukumsusa kuyena, bamsusa kuyena okuyena onesihe nendaba nani, okuyena ofuna ukunilekelela. Bayandidisa abantu abakhuluma kanjalo. Amen. UJesu uyiveza njengonesihe nozwelo ekuhluphekeni kwabantu besifazane owumsizi wabo. Cela ukwehlele lapha ngenzansi kuverse 36. Uyiveza futhi engoxolela izono zabo abantu besifazane. Jesu exolela izono zabantu besifazane abakhulule kuzona. Izwe ekakhulukazi lento ye-feminism ngaphansi kwe-direction kasathane ipretenda sengathi iyabakhulula abantu besifazane ibe ibaguguzela ezolweni zabo. Ishaze ngathi iyabakhulula abantu besifazane bethi baguguzela ukuthi bakhululeke eboneni. Ebinarethini eza nayo ukuthi abantu besifazane bahlukumezekile ngenxa yabantu besilisa ukucindezelwa yibona. Ngakho lokho kuyakujustifya ukukhululeka kwabo ekutheni benze noma yini abayithandayo. Manje sisuke esikhathini lakhona abantu besifazane ngokodwa sicindezeliwe lamadoda, sezazi nalezo yinto sikhululekile manje asenze noma yini esiyithandayo. Ama-teenager, ungavumi ukutshelwa ubaba wakho nje baze basikimaze nakho obaba ukuthi asingabacindezela abantwana ngokuba indoctrinator, sibafundise iy'mfundiso zethu, asibakhulule ukuthi bakholwe noma yini abafuna ukukholwa yiyona. Umfana ofuna ukuyiguqula abenjengentombazane, wena mzala unalo ilungelo lokumfundekezela, umvimbele lezi zinto, mkhulule enze into ayithandayo. Intombazane efuna ukwenza noma ikanjani impilo yayo. Nina bobaba kanje nasenibacindezela bona abantu besifazane abakhululekile, teenage girl, ukuba inoma yini oyibona ku-TV nawe ungaba yiyona. Umzimbo wakho ntokazi yakwethu ungalala nanambani osandulala naye, ungagqoka noma ikanjani ukuze ubahehe abantu ofuna ukuzibona nabo. Akekho umuntu okubalatshele, amadoda wona ayakwenza. Kodwa funa ukunicindezela nina ukuthi ningakhululeli ukuzanelisa ngocansi ngendlela enifuna ngayo. Bakhuluma kanjani? Singathi kulungile uma kwenziwa amadoda, kodwa akakusizi umuntu odilinisa abantu abonayo. Akakusizi, uyakulimaza. Bakhuluma kanjani? Bayiprezenta njengefreedom into yabo. Bayanikhulula ekucindezelekeni, benifaka benifushela ezulwini. Umzimba wakho nokukuwona kungokwakho, noma ingabe umntwana okuwona ngoba it's your body, it's your choice, ungambulala mawuthanda. Bakhuluma kanjani uma belwela i-abortion? My body, my choice. Kuzwana sengathi uyakhululeka. La madoda ikakhukazi abafundisa abayevanjelikhati bafuna ukunicindezela ngemthetho. Khululekani nina nibabulala abantwana benu manithanda, noma sebezwele usumzele umntwana esekhona ukhululekile. Amadoda angacindezeli ngento yabo thiwa umthanda umntwana omnakekele, nabo babanakekele uma bengabafuna kwabantwana babo. Nawe ungamlahla umntwana wakho, ungabi nendaba naye. Uma amadoda ephilela imali, nawe ungaphilela imali, ushiye ingane iy'bonele ukuthi kubanjani. Lo muntu lachaze kugogo, nawe uqhubeke nempilo yakhe ngathi nobaba wayo waqhubeka kanjalo. Bathi inkululeko uma benze njalo. Kodwa yena nosathane okuguguzela abantu besifazane ukuthi babe njalo, uyena obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu. Uyena othi babuke banjani, bamelwe ukubhujiswa esihogweni. Inhloso yakhe ukubadonsela esihogweni abantu besifazane. Ifeminism nama-extreme elements ayo akhuthwa usathane awazile ukuzosiza abantu besifazane, azobadonsela esihogweni abantu besifazane. Akusiyo inkululeko le, ukugqila ey'nkanukweni zakho. Umuntu uthi uyakukhulula ekuboshweni intando kaNkulunkulu, ukukhululela ukuthi ugqilazwe ezakho iy'nkanuko ukuze uzobhujiswa ngenxa yazo. Akusiyona inkululeko bantu besifazane. Kodwa uJesu akayizini nje izinto zabantu besifazane. Bathi bona babekhuluma kulungile ukuba njalo ngoba wawucindezelekile, nawe it's your turn. Bangasho ukuthi izono lezinto, kodwa uJesu uyayiveza njengezono, kodwa hhayi ngenhloso yokubahlulela nokubalatha ngecala abantu besifazane, kodwa ngenhloso yokubenza baphenduke bese yabaxolela izono zabo, abenzele indlela yokubuyisana noNkulunkulu. Nangu umsindisi, nangu umkhululi wabantu besifazane. Amen. Verse 36, chapter 6. omunye wabafarisi wamema uJesu ukuba azokudla naye. UJesu wafika ke endlini yomfarisi wahlala naye ezizweni. Owesifazane wakulowo muzi owayeyisoni esezwini ukuthi uJesu usezizweni endlini yomfarisi waya khona ephethe amafutha, ephethe umfumo wamafutha wodlela amafutha ngojeke we-alabaster ngathi basefaka. Wema ngemumva kukaJesu ngasenyaweni zakhe ekhala, waqala ukumatisa iy'nyawo zikaJesu ngey'nyembezi zakhe, wayesezisula ngey'lwele zakhe, wazanga iy'nyawo zakhe ephindelela, wayeseyigcoba ngamakha befimu yayiphethe. Kepha lapho umfarisi owayemmemile ekubona lokho wadlinza wathi, lo muntu kuba ube uprofethi, ngabe wazile ukuthi ngubani futhi uluhlobo lo wesifazane omthintayo ngokuyisunga? UJesu wamphendula wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukutshela khona. Wathi, mfundisi, ngitshele. Verse 41, umbolekisi othile, umuntu obolekisa ngemali, wayenabantu ababili ababemkweleta. Omunye wayemkweleta odenariyu abangamakhulu ayisihlanu, 500 emdenarayi, okuchaza iholo lomuntu lonyaka in 7 months. Umuntu wayesebenza nje imsebenzi ejwayelekile, 1 year 7 months.
7 months, umuntu wayesebenza nje imsebenzi ejwayelekile, 1 year 7 months, ukuzenzela 500 denarii. Omunye ekweleta odenarii abangamashumi amahlanu, iholo lika 8 weeks. Lokhu babengenalutho lokumkhokhela, wabaxolela bobabili. Imuphi kulaba oya kumthanda kakhulu na? Jesu ubuza umfarisi lo wayememile. USimoni waphendula wathi, ngicabanga ukuthi yilowo oxolelwe kokuningi. UJesu wathi kuye, uyihlabe esikhonkosini. Waphendukela kowesifazane wathi, kuSimoni, uyambona lo wesifazane na? Ngingene endlini yakho, awunginikanga amanzi ogeza iy'nyawo, kodwa lo wesifazane umatisile iy'nyawo zami ngey'nyembezi zakhe, wazesula ngey'nwele zakhe. Awuwanganga, ngikuphi manje, verse 45, awunganganga, kepha lo wesifazane ilokhu ingenile, akazanga yeke ukwanga iy'nyawo zami. Awuligcobanga ikhanda lami ngamafutha, kepha lo wesifazane uyigcobile iy'nyawo zami ngamafutha. Ngenxa yalokho ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelelwe ngokuba uveze uthando olukhulu. Kepha lowo othethelele okuncane uthanda kancane. Wayesethi kowesifazane, izono zakho zithethelelwe. Ababehleli naye ezidlweni baqala ukukhuluma bodwa bethi, ubani kanti lo othethelela nezono na? Kepha wathi kowesifazane, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula. Makuthiwa lapha kuverse 37 owesifazane wakulowo muzi owayeyisoni, kahle kuthiwa owesifazane owayeyisoni sedolobha. Umuzi kuchazwa idolobha. Ngenzeka, it's very likely ukuthi kukhulunywa ngeprostitute la. Amagama asengiswayo makuthiwa isoni sendawo. Yaweza lawo magama. Sikhathi umuntu wesifazane owaye prostitute la, noma uLuka engasitshela ukuthi yini izono zakhe, ngoba I think inhloso kaLuka ukuthi amsebenzise njenge-representative yazo zonke iy'nhlobo zezoni zabantu besifazane. Bonke abantu besifazane bayizoni, and ufuna lo mama abarepresente bonke. Kodwa amagama awesebenzisayo ngicathi i-prostitute le, ayenyanyeka-ke ka-Israyeli ama-prostitute. Uzwileke usisi lo ukuthi uJesu usendlini yomfarisi, uqunga isibindi ukuyongena endlini yomfarisi, ngoba abafarisi babe abafundisi bezenkolo okwakuyibona ababe judgmental kunawo wonke umuntu kubantu abangaphili ngendlela yabo. Prostitute, outcast emphakathini, umuntu wokugcina efuna ukumbona umfarisi, abafundisi abayiphakamisayo. Waqunga isibindi usisi waya kuJesu, ngicathi ngobuzwile ukuthi ushumayela umusa. Mhlambe khona la beseke bahlangana khona before uJesu wamxolela izono zakhe. Manje uphethe iperfume ngale alabaster, chaza nje imaterial njengevasi, uyifake entweni eyivasi, uze ngenhloso yokuzohlonipha uJesu, amdumise ngokuthela iperfume enyaweni zakhe, amgcobe ngayo. Kwakujwayelekile laphana kaIsrael ukuthi uma umuntu evakashile, evakashele kwakho, mayefika ngoba babegqoka amasandali, imigwaqo igravel yonke inothuli, mayefika umbekela amanzi enyaweni ukuze kuwashwe inyawo zakhe. Sometimes kwakuba nama-slaves, ama-servants ayegeza ivakashi inyawo. Ma uzwa kuthiwa noJesu wageza abafundi bakhe inyawo, wayenza lelo siko lelo. Bese futhi kwakujwayelekile ukuthi uthathe olive oil umgcobe la ekhanda, inwele zakhe icwebezele kahle. Kwakuyindlela nje yokumamukela umuntu, uveza ukumhlonipha mayefike ekhaya lakhe. UJesu ufikile la endlini yomfarisi, umfarisi akazenzanga lezo zinto. Owesifazane ufike eyitshela ukuthi uzofika vele iy'nyawo zigeziwe ngokujwayelekile, mhlawumbe ugcotshiwe amafutha ekhanda, ufuna nje ukuzomhlonipha amgcobe enyaweni nje, akazile ukuzoyiphakamisa. Kodwa mayefika kwazona iy'nyawo wayigeziwe, kushuthi umfarisi wayememile, kodwa mhlawumbe iy'nhloso zakhe zayingezinhle, wayengenanhloso yokuba hospitable amhloniphe uJesu. So-ke uJesu khona la, indlela ababedla ngayo kwakunamatafula amancane ayeba phansi, bese kubekwa amaphilo around amatafula, bekungajwayele ukuba ney'hlalo. So-ke wawulala ephilweni kanje, ulale nje flat ephilweni, then ubamba ngesandla mawudla, so iy'nyawo zile emumva. So uma iqhamuka kwesifazane ukuthi uqhamuka ngemumva, iy'nyawo vele yilelele uJesu ulele phansi flat, ngoba babedla kanjalo. Then-ke uyalila ngenxa yokwazi izono zakhe, eyicabanga izono zakhe ngenxa yomusa uJesu esicabanga ukuthi wayemkhombise wona, emxolela izono zakhe. Kuthiwa izono ey'ningi lezi. Yabona uJesu uma eseqhubeka enza isifanekiso somuntu owaxolelwa isikweletu esikhulu, 500 denarii, ayengakwazi ukusikhokha. Kushuthi lo wesifazane lo wayenezono ey'ningi. Umfarisi umfanisa nalo owaxolelwa u-50 denarii, zazincane zomfarisi zono uma uyiqhathanisa nalo sisi owayeyi-prostitute. Ukona esekwenzile, ukulinga amadoda, ukuhlakaza imishado, ukungcola ingcolise ngakho, umonakalo nhlobonhlobo ayisewenzile, sikhulu isikweleti sakhe. UJesu uma emxolela, kuyazwela ngempela enhliziyweni yakhe, uza ekhala iy'nyembezi kanjalo, kushuthi ziyaconsa iy'nyembezi zakhe, y'consele enyaweni kaJesu zize ziyayimanzisa. Akusona isilile esincane, ngoba wayengaphethe thawula, bese yagoba esula ngazi iy'nwele zakhe ukuze akwazi ukumgcoba le perfume ayeyiphethe. Niyayizwa indaba? Manje into yokuqala ngifuna siyinothise labazalwana, bakhona abantu besifazane abanezono ey'dlula ezamadoda. Ezweni ayithandeki leyo nto leyo. Abantu abakhuluma nabantu besifazane ezweni bayayiqhakambisa izono zamadoda, bese ukonakala kwabantu besifazane bakwenze sengathi yi-response yokucindezelwa. Ngisho i-prostitution imbala, bazothi nifuna benze njani ngoba obaba babo abathembekanga kubona, nama-boyfriend abawazange athembeke kubona, akanamuntu okumnakekela, ingakho i-prostitute uyi-victim, akasoni soni. Bakhuluma kanjalo. Kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi abantu besifazane bayizoni njengamadoda. Sometimes bayawadlula amadoda ekonakaleni kwabo. Akusikho ukubasiza abantu besifazane ukuyishaya indiva leyo nto leyo, kube ngathi yonke into abayenzayo i-response to i-victimization abayisafarishile ezandleni zamadoda. Cha, kunokonakala okuqubuka kweyakhe umuntu wesifazane enhliziyo, uNkulunkulu akakufihli, ukubhalile la ukuthi abantu besifazane bezokwazi ukuthi nabo bayamkweleta uNkulunkulu, isihogo bazongena kuso uma izono zabo zingaxolelwa. Wayekweleta esikhulu isikweletu lo sisi lo kuNkulunkulu ayengeke azakwazi ukusikhokha yena. Kodwa uJesu unomusa kubantu besifazane. Uyadila nezono zabo. Uyafuna ukubahlambulula ezonweni zabo. Uthi kuverse 50, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula. Bonke abantu besifazane abeza kuyena baphenduke ezonweni zabo, bacela intethelelo ngezono zabo, bayaxolelwa izono zabo. Abahlanjalazwa nje kubukiswe ngabo, abakolodelwa ngalendlela lomfarisi ayimkolodela ngayo, wayengeka mvumele nothangena emzini wakhe futhi Jesu wayengekho, noma esekhona uyamnyansa uJesu ngokuthi uvumelana ukuthintwa yilo mama lo. Kodwa uJesu uyabavumela basondele kuyena abantu besifazane abonile, noma ingabe izono zabo zimbi kangakanani, uyabavumela basondele bese yabahlambulula, abaxolele izono zabo. Hayi futhi kalula, ubaxolela ngokufa kwakhe. UJesu wafa, wafela izono zabantu besifazane ukuze basindiswe, bangabhujiswa ngenxa yazo, babe nokuphila okuphakade. Nangu umsizi wabantu besifazane, nangu umkhululi wabantu besifazane, nangu kuyena obeka ukuphila kwakhe phansi ukuze abantu besifazane bangaye ekubhujisweni kodwa babe nokuphila okuphakade. Wonke omunye umuntu uyabalimaza abantu besifazane mayibasusa kulo Jesu lo. Imbokodo yasezweni ayinilekeleli mayinifundisa izinto ezenza nimngabaze uJesu, nimsole uJesu, ningamethemba uJesu, ningamthandi, ngoba nibona sengathi uyanicindezela. Ufavor amadoda, vele nayo indoda. Zizoxolelwa kanjani izono zakho uma ungamfuni lo okuyena uNkulunkulu akulethele yena? Uthi uJesu kule prostitute le uma ukuthi kwakuyona ngempela izono zayo yixolelwe. AbaFarisi babengakwazi ukuyivuma lento, bayakhuluma la kothi kanti ucathu ubani la ongixola ngisho izono. Abathandi lento ukuthi kalula kanjalo nje lo mama oyi-outcast usenziwa ngcwele, kuthiwe umntwana kaNkulunkulu njengabo kade nezono eyingaka. Amen. Yezwa bantu besifazane, ngiyayibona into engizama ukuyenza. Ngizama ukuniganisa. Nginiganisela kuJesu. Ngizama ukunikhombisa ukuthi uyena ngempela umsizi wenu. Ningabakholwa abantu abanihlehlisa kuyena, abanenza nimngabazi uJesu. Ngicela ukufunda la okugcina ke for namhlanje, soqhubeka ngesonto elizayo ku chapter 8. UJesu uyabaphilisa abantu besifazane abakhulule ekucindezelweni, abamkele ekutheni bamsebenzele, bamkhonze. Ku chapter 8 mawufunda verse 1-3, emveni kwalokho uJesu wahamba ephuma engena emzini nasemzaneni ememezela eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Abawu 12 babe naye. Kwakukhona nabanye abesifazane ababephulukisiwe komoya ababi naseyifweni. Kwaku uMaria obizwa ngoMagdalena, okwakuphume kuye amadimona ayisikhombisa. UJohana umkaKhuza induna kaHerod, uSuzana nabanye abaningi ababelekelela ngalokho ababenakho. Jesu mayiqhubeka eshumayela endaweni ngeindawo, abafundi bakhe abawu 12 bahamba naye. Kodwa siyathola ukuthi kwakukhona nabesifazane ababehamba naye uJesu, babalwa ngamagama la. Sitshelwa na ukuthi babemlekelela uJesu nabafundi bakhe ngeyimali zabo, ngama resources zabo. Now amadoda amaningi ayengayeqa, mangibhala umlando weministry yami, amadoda amaningi angayeqa le ndawo ukuthi kwakhona abantu besifazane kwakuyibona babengondla. Awathanda amadoda into enjalo yaziwe. Let alone ukubagagula ngamagama abanikeze indawo e prominent kanje ezwini lakhe, kuze kube namhlanje uMaria Magdalene uyaziwa, uJohane uyaziwa, uyozabuya uJesu izukulwane ngezukulwane lamagama uwagqamisile abantu besifazane, wagqamisa umsebenzi babewenza kwiministry yakhe ngoba unjalo uJesu kubantu besifazane. Kodwa ngaphambi kokuthi sigcile kulokho, sibona ukuthi verse 2 kwakho abantu besifazane ayibaphulukisile eyifuweni ababenazo, wabazwela begula wabaphilisa, wabaphulukisa nakomoya ababi, babe demon possessed abanye balabantu besifazane. Sitshela kakhulukazi ngoMaria Magdalena, makuthiwa Magdalena ku igama lendawo nje nendawo kuthiwa iMagdala engalapho lwendlela seGalile, futhi kwakuMaria waseMagdala engakuthiwa Maria Magdalena. Wayemkhiphe amadimoni awu 7 kuyena uMaria Magdalena, njengoba manje esemamukela ehamba naye emlekelela ngezimali zakhe, lekelela ngokudla nanani enye babeyidinga uJesu. Uyabaphilisa, abakhulule ekucindezelweni abantu besifazane. Ma umuntu ethugqilazwe idimoni emsengiyavala manje bazwane ningilale ukugcina nje. Ma umuntu enedimoni usuke njani, uba njani, ubonakala kanjani umuntu onedimoni? Athina ama symptoms e demon possession. Masibuka ezwini kaNkuluNkulu, amadimoni ayamphushela umuntu ekonakaleni. Umuntu onamadimoni, into yokuqala amadimoni ayenzayo, ayamphushela, amlingele, amenza thande, sometimes kube ngathi ayamphoqelela ekutheni ukonakala. Omunye waye violent, amkhumbula lo wayehlala emathuneni, kuthiwa kwakungadlula imuntu ngoba wayishaya abulale nombane odlula ngalapho, uphushwa yila madimoni ayigcwele kuyena. Abanye babe, omunye wayeyisangoma, ikhumbula intombazane ePhilippi uPaul yakhipha idimoni kuyona, isangoma esisusa abantu uNkulunkulu, sibenze bangathembeli uNkulunkulu, bathembele kule zinto ze-magic. Abanye mhlawumbe babedayisa ngemzimba, kodwa madimoni ayenza umuntu wabe evil, ayemgqilaza, amgqilazele ezonweni. Amanye ayemthotharisha umuntu, khona lo mfana owayenedimoni elalimwisela njalo emlilweni. Lo nje wasemathuneni kuthiwa wayeyilimaza eyisika, amadimoni ayamenza umuntu afuna ukuyisika ayilimaze, abanye bayayibulala ngisho ukuyibulala ngenxa yamadimoni. So makuthiwa uJesu wakhipha amadimoni awu 7 kulomama uMaria, wamkhulula ekucindezelekeni okwangempela lomama lo. Ayemgqilazile, engagqilazilwe lodwa, esewu 7 ehlezi kuyena, emfake ezonweni, emgqilaza ngamahabits okonakala, emthotsharisha lamadimoni. UJesu wafika wazomhlenga kulobo bugqila lobo. Amen. Ungumphilisi nomkhululi wabantu besifazane ebugqileni uJesu. Akavumi bagqilazwe abantu besifazane. Akafuni ukubabona be-oppressed. Whether amadoda aba-oppressayo noma amadimoni abacindezelayo, umkhululi wabo uJesu. Mese bakhululile, uyabamukela ebukhoneni bakhe, abamukele njengezikhonzi zakhe, njengama-servants akhe. Abantu bazolula indaba ukuthi yini abantu besifazane kuthiwa bangaba befundisi. Lokho kunqaba kaNkuluNkulu ukuthi bangaba baholi phezu kwamadoda, akusho ukuthi akafuni ukuseva ibona. Nabo bahamba nabapostoli, babhalwe ngisho eBhayibhelini ukuthi ibona babenakekela iy'dingo zabapostoli neyikaJesu imbala, baziwa ngamagama ezwini likaNkuluNkulu. Akayishaya indiva imisebenzi yabantu besifazane ne-contribution yabantu besifazane uJesu. Akabacindezela, akabafihli, akafihli na ukuthi wayewondliwa yibona abantu besifazane. Uyabafukula, abakhiphe ebugqileni, abaphakamise, abanikeze isidima nedignity nefuture, abanikeze inkazimulo emazulwini. Ungcono bazalwane, ungcono kunembokodo yasezweni. Akanicindezeli. Mhlambe amadoda abuya kwenza, mhlambe nasenkonzweni fa sigade madoda. amadoda abuya akimthethe ngekho nase bibhelini shuqulani ngafaka ama makeup amacici okwenzani esebenzisa amandla nje obudoda ukulawula nalawa uNkulunkulu angazange athi asilawule khona kodwa uJesu kanjalo uJesu umsizi wenu ongakunina uyanifukula konke la ngigqilazwa khona unikhiphe ezonweni ngokufa kwakhe ngegazi lakhe aninikeze ukuhlonipheka nokuphakama nibhalwe kuma record ezwi lakhe methembeni ke bani besifazane methembeni nimthande uJesu nibahleke usulu abasezweni abazama ukunisusa kuyena bezama ukukhombiza ici kuyena amen ile inhloso yami kule series sifuna abantu besifazane abamthandayo uJesu abangadidiswa imbokodo ithi iyabakhulula kanti ebugqileni bezono zabo ibasusa kuNkulunkulu ibayisa esihogweni asiwathathe wonke amathuba esinawo manje abantu besifazane asebenawo mahle kodwa oqaphela ugade izinto ezidlulayo emathubeni sezikufaka ekonakaleni sezikufaka la uNkulunkulu othe ungangeni khona amen Methembu Jesu mthande umsindisi nomsizi wakho amen asithanda